ngisuka khona ukuthi ngakhathazwa into zomhla mina mangithatha ubheke muva yimo bhekisa seduze ngifinyelele nami ngibona ukukhanya cela ningibhekelele bongo angithi yokukudela ngisuka khona ukuthi ngakhathazwa into zomhla mina mangithatha ubheke muva yimo bhekisa seduze ngifinyelele nami ngibona ukukhanya cela ningibhekelele bongo I'm not